kaxda talna magaceeda waxaa la yidhaahdaa gurigii dariiqo. gurigii dariiqa lahaa guduu ka henteye bada godigeeda lahaa guduu usii qaaday golol iyo aduunba lahaa geega geebebele. gaalkacyo iyo biiran lahaa bari husii gure garowan kusii furo lahaa gatiyaha awre dhudub iyo galadan lahaa gelele fodhaafe. afar jeediyowban lahaa dolahugu gure wargafo galkiisan lahaa gore ka mageere garlo gubay gaadiidkan lahaa gadadow mariye. goglo iyo bannaan baa lahaa geydo ka eryode qabri daha reer gudub baa lahaa gaalana u xire galshay baan lahaa reer kuweer gobolka wentiye. war haarun guumaad baa lahaa godo raadoodiye kusaada horan dala lahaa golaha raasiye guraasiyo hilsexdan lahaa gawraaxugudube. gadcada xuseena lahaa guduurigowloge garofu eke rabo aan helay ula gargarine gowsaha ka jeedilan lahaa guda qurmunaye. wargaalayska xaylan lahaa geeli nijaskiye golaydii xadla godan lahaa garaaci reeraysa xasan janas ku jeedilan lahaa goobhaasi saadoe. gasiirkii waalaalkiisa hadaba gududnaye gosha waranka geeli baan lahaa goraroorya ahi xumar nurdan taalan lahaa ko aha raasiye. xeerxaalaf gurgoodkii ka hadhay geeridoodnacaye magaaniina waraabow gendiyo waa garan kiriine kuwan oo aan garan inaan dulmiyo way gagaranube. war ii doorku waa gaacal amxa geydna wou qaadaye ilka jiire inan gowraca igu garwayaane is iyagaana geddonkan lahaa ugu galal xore. ararsaane gunta inan ka jaro wou gudon qaadaye gidliganka waxaa loo cadayn inaan ku goynaye gaafi insharada lahaa gusadii wacaye goosha iyo sangootida gera lagu geerayaaye kulow allahayow kuwanagu gargaar maanta geeriyo iraahow nasigu yariyo hee.